abanyumira bayimbi abandi kusala ku nyongo atabala abanyumira kunyamu omoli awonya omumbi ekimunyumira ye kwe kuba atosanga omulala ekimunyumira kusiba ku bezi fenna twawula bye twagala naye kiri kimu ekitugaza emyata ayina gwayagale oyo yasuba obulamu okunyaya kwayagala onyumira omutuufu kale nyumira ate omukwano tuleyo tusebenna Kagala kwa manyi, olaba kumeka ne bologo meka mbe. Ono betukisa